Noma ngena lishumi still uthando ngavumi ngithandele ukuba ngiyakwazi ukwenza umbhedo ungakhali.